Awu kabo lokho kwakuphambi kokuba ubheki azalwe futhi ngakho ngicabange ukuthi awu niyazi ngidla nje isitsha sokudla kuthi ubiza utsheleni awu ivele nje banginika ithikiti lami futhi balisayini nje niyabo futhi ngakukhokhela ngiyakubuyisa ngase ngikufaka phakathi ngoba ngangine account yezindleko futhi ngolunye usuku ngenkathi sasinomhlangano wendoda ehambe iqapha okwami bathi ubani leli nadi elifake phakathi into enjengaleyo na niyabo umfo oyinhloko niyazi usheleni wokudla kwasekuseni na ngakho lokho kubukeka kushiphe ngempela kwabanye abafo niyazi abanye babo bajika bafaka phakathi idola niyabo amadola amabili edina futhi ngifaka lokho impela nje okwakuyikho awu ngathi awu manje akuna sidingo kimi ukuba ngifake phakathi ngiyokwenze njani uma nje ngidla usheleni na umnumzane Fields owayengumsizi kansumpa wathi Billy faka phakathi idola noma kanjani okungenani wathi yilokho bonke abanye okwenzayo wathi ufanele ugcine lokho kundawonye awu ngathi angidli neze kodwa nje isitsha sokudla kwe-oti futhi yilokho engikukhokhisayo wathi o ungakwenzi ungakwenzi neze lokho awu ngase-ke ngicabanga ngizokwenzani ngakho na ngase ngikhokhisa u-50 cent ngokudla kwasekuseni ngase-ke ngithatha u-40 cent kukho uma ngifuna ukusebenzisa noma yini ngikunike abanye abantwanyana emgwaqeni abanye abantwanyana niyazi ababebukeka sengathi babedinga isemishi elidadlana isemishi futhi awu ngacabanga ukuthi mhlawumbe ngingahle kunjalo leyo kwakuyinkampani qobolwa ayo ikhuluma kimi kanjalo leyo kwakuyindoda ephuma enkampanini ngakho ngacabanga mhlawumbe ngenze into engalungile ngakho lapha kungekudala nendoda ehamba iqapha manje ahambe iqapha ngama-helicopter niyabo ngakho ngedlule yayisima yathi awusho mfowethu Branham yathi lesi sihlahla siyakhula ngathi ya ngathi abantwanyana badlala phansi kwaleso phandle lapho yathi singasinquma ngaphezulu na ngathi ya kodwa ungasigawuli yabo yathi awu singathanda usinquma sizokukhokhela ngaso ngathi qhabo qhabo angifuni usinqume awu ngiyayazi imithetho yendlela efanele nami niyazi ngoba ngangikuwo iminyaka esikhombisa ngathi qhabo ngathi angifuni sinqunywe kodwa ungasinquma ngaphezulu ngathi ngisigcina sinqunywe ngaphezulu kodwa ngathi ungakwenza ungasinquma ngaphezulu uma ufuna ukukwenza ngathi mina umfowethu Woods nami silungiselela ukusinquma ngaphezulu sizinquma ngaphezulu zonke lezi ezinye ngapha ngase ngithi kodwa singathanda ukugcina leso lapho ngenxa yabantwanyana uJoe nabo niyazi abafo abancane bedlala phansi kwaleso sihlahla ngasukungaya ohambweni sengibuya sasahwa sawiswa sasesikhishwa o kwakungaba yicala elinjani lelo enkampanini niyabo ngokunquma leso sihlahla niyabo futhi ngakho ngacabanga manje ngathi inkosi angizukukuphatha ngisho nalokho niyabo noma ngabe uma kukhona noma yini kulokho mhlampe ukufaka phakathi kuphela ukudla okulingene usheleni futhi ngidingeke ngifake u-50 cent niyabo ngathi uma kunokuthize kulokho lokho makukwenze uyabo ukuthi mina ukuthi ngifake lokho phakathi uyabo ukuthi futhi ngiyeka ukuphupha ngokuba senkampanini yezemisebenzi yomphakathi ke uyabo ngoba kufanele ukuthi kwakukade kuyinto ethize esemumva phakathi lapho sifanele sikuqaphele esikwenzayo sizodibana nakho ngolunye usuku intonyani ngizangapha umama wakho ubengapha omunye namuhla Trudy ngiqagele awuzange ubungazi lokhu kuthi ukumangaza ngiyabona futhi ulungiselela ukuwethweswa iziqu futhi sibe nalolu hambo phandle lapha ndawonye ngizoya kongena emhlanganweni manje masinya emva kwalo mhlangano futhi sizoya ekhaya ngicabanga ukuthi kungaba ithuba elihle ukukhuluma kini nonke bese kuthi-ke futhi ngicabange ukuthi kungaba kuhle ukukhuluma kubantwanyana nje kancanyana ngaphambi kokwethweswa kwenu iziqu ngifunde ivesi ebhayibhelini futhi nje ngikhulume kini okuvela enhliziyweni yami cishe imizuzu eyishumi ngizothi nyelele ngiphume endleleni yenu niyabo ngaphambi kokuba ngikhulume kubantwanyana ngithanda nje ukukhuluma kwabadala umzuzu nje futhi nonke kumanje mhlawumbe uhambo olukhandlanayo kube yilo kodwa isehlakalo engisifunde kuNkulunkulu bengingewathathe amadola ayizinkulungwane eziyishumi ngalokho engikufundile ngenkosi selokhu ngibe lapha ngikholwa ngeqiniso ngiza ngokulalela okugcwele ekuyaleni kukaSomandla futhi ngithemba ukuthi ngingahlala njalo njalo ngingaleyo ndlela futhi kunengenkathi ngifika into eyodwa kwaba ngumbono ukuthi ngangimi phezu kwe-Tucson enhla lapha ngenkathi kwenzeka ukuqhuma awu umfowethu Fred wayelapho ngenkathi kwenzeka futhi bathatha lesi sithombe manje niyazi esiphakaphakeni futhi angicabanganga kakhulu ngakho angizange ngikunake ngakho kuqala ukungihlaba umxhwele ngandlela thize ngolunye usuku nomfowethu Norman ubaba kaNorman lapha wangitshela wathi ukunakile lokhu na futhi lapho nje ngisabuka khona lapho kwakuyilezo zingelosi zicace nje ngakho konke zihlezi khona lapho lesi sithombe niyabo ngabuka ukuba ngibone ukuthi kwakunini futhi kwakuyisikhathi kufana cishe usuku noma ezimbili ngaphambili noma usuku noma ezimbili emva kokuba ngangade ngiphezulu lapho ngabuka lapho kwakukhona enyakatho mpumalanga yeFlagstaff noma ePrescott ngezansi kweFlagstaff awu yilapho nje esasikhona niyabo khona impela amamayela angamashumi amabili nesithupha ukuphakama ngani umhwamuko ungeke waba ngaphezu kwamane amamayela amane ukuphakama noma amahlanu umswakamo noma iluphi uhlobo lwenkungu kumbe noma yini niyabo izindiza ezinkulungwaneni eziyishumi nesishiyagalolunye lokho ngokuba phezulu ngaphezu kwawo onke amafuni yabo futhi izinkulungwane eziyishumi nesishiyagalolunye cishe ngamamayela amane ukuphakama lokhu ngamamayela angamashumi amabili nesithupha ukuphakama namamayela angamashumi amathathu ukuvundla kukho futhi kusesimweni sesivivane uma nisibukile isithombe futhi ngakwesokudla njengoba nganitshela nganaka okugqamile leyo ngelosi nanso iphume isifuba amaphiko emuva izongena ngqo ngayo impela nje indlela okwakuyiyo angizange ngikunake ngenkathi kuqala kwakukade kunezinto eziningi kakhulu nje ngokuza ngehla ngomgwaqo ngolunye usuku kwabakhona into ethize eyenzeka eyakhuluma kimi nento engifanele ngiyenze futhi aku kusiwo umlayezo wami ngesinye isikhathi uLeo Messiah wathi mfowethu Branham isikhathi sizofika emva kwalokhu wathi cishe eminyakeni emihlanu noma eyisithupha edlula mhlawumbe eyisikhombisa wathi inkosi izoguqula inkonzo yakho mfowethu Branham wayesethi uma yenza mhlawumbe nje uyozishayisa umuqa izibhedlela futhi ukhulume baphume emibhedeni nezinto akuzwakalanga kahle nakuba ngikholwa ukuthi umfowethu Leo wayezama ukuba qotho ngakho kodwa akuzwakalanga nje kahle ngoba niyabo inkosi yethu Jesu ayizange ikwenze lokho niyabo futhi yahamba yangena ezibhedlela kwakunoyedwa kuleso sibhedlela niyakhumbula ukuthi kwakukuphi ebhayibhelini na ichibi laseBethesda izicuku ezinkulu zabantu abangenamandla babelele lapho bekhubazekile izinyonga izimpuphuthe abashwabeneyo belinde ingelosi manje lokho kwakusesibhedlela sokomoya lapho abantu babelindele khona ukuphiliswa ngukankulunkulu futhi lapho umphilisi ngukankulunkulu qobo lwakhe wangena wayesephilisa oyedwa wayesephuma ngakho ubungeke walindela ukuba umuntu osazokufa noma inkonzo ukuba ivele ebizoba nkulu kunoma leyo yayinjalo niyabo angikwazanga ukuvumelana nakho kodwa elapho ngiqala ukujika umoya ongcwele ufika phezu kwami ngacela ipeni kuliwe ngathola isiqephu sephepha ngase ngikubhala kukuyikharaveni yakhe namhlanje uma uke ubesenhla lapho ekhona ileyo karaveni endala insimbi i-aluminium lapho enganginokulayishwa kwempahla yonke edingekayo lapho nje ungena emnyango kuneshalofu kwesokudla ngaphambi ngqo kwekharaveni sibekwe phansi kwalapho ngasibeka phezulu lapho lathi ngolunye usuku ungasihosha lesi uNkulunkulu akasoze ayiguqula inkonzo kodwa uyoshintsha indoda enenkonzo yilokho okuzofanele kwenziwe niyabonga ngiyakwazi engifanele ngikwenze kodwa ngikwenze ngeke ngakwenza esimweni engikuso manje ngoba ngifanele ngikhona into ezofanele yenzeke phakathi kwami lokho kuzothatha uNkulunkulu ukukwenza sihlose ukubuyela ekhaya abantwanyana sebekhumbule ekhaya bonke befuna ukubuyela emumva ngakho ngilinganisela ukuba buyisela emuva inkosi ithanda mhlawumbe emva kwenkonzo yangomgqibelo futhi ngakho ngibuyela emuva kusukela lapho angazi kodwa ngiyazi ithi nje leyo nto ingenzeka phakathi kwami ukungenza ngizwele ngabantu okwehlukile kunalokhu engikuzwayo manje bengabile abantu niyabo futhi bengingafuni ukuba ngibe ngisazihlanganisa nabo niyazi ukuthi ngiqonde ukuthini engekubiza ngentekenteke unontekenteke babe nezinto ababezenzile ngashumayela ngabo bonke ubuqotho noNkulunkulu wayekuqinise ngandlela zonke futhi uma babengafuni ukukholwa ngani bayeke kanjalo ke nganginyukela lapho ukujoinana nobathu kuleli kwindla elizayo ngiqala ukulungisa impahla edingekayo phezulu lapho ngilinda ehlane ngiyeke izinwele zami nezintshebe zikhule futhi uma inkosi yayengifuna ngiye nomaphi iyo ngithumelelela izi futhi ngehle futhi ngiyenze futhi emgwaqeni ngingena ngolunye usuku yangimisa futhi ngibone lapho engangiza kukho ngisendleleni yami kwenye into manje futhi ngacabanga uma ngifika ekhaya ngokwenza lokho esikubiza ngokuthi ukuxoxisana okungafihli lutho mhlawumbe ngikufake etapini bese kuthi ke futhi ukuze umphakathi uzobona ukuthi kungani kube uguquko olusheshayo manje nina bantu banyana sivele nje asibe nezi elincane lomkhuleko
Lord Jesus we are grateful for this time to know
Nkosi Jesu sinokuthokoza ngalesi sikhathi ukwazi ukuthi sibuthene lapha abancane nabadala nabaphakathi nendima empilo futhi sibuthene ngakuleli cala lephakade ukuba kanye futhi sikhulume ngawe nangezinto ephathelene nokuphila okungunaphakade nalabo abancane abahlezi phakathi lapho kulobusuku abanye babo bathweswa iziqu abanye usevele wethwesiwe iziqu kodwa ngiyaqonda Nkosi into ethize eyenzekile emahoreni ambalwa nje ngaphambi kwalokho kushaqeka okukhulu noma ukuqhuma okukhulu kwakwenzekile entabeni phezulu lapho enyakatho yeTucson ngenkathi izingelosi zenkosi zehla ngiyakukhumbula okwashiwo futhi ikakhulukazi ngabantu abasha ngikhuleka kuwe Nkosi ukuba usisize ukuba siqonde futhi kwangathi ingakwazi ukusho into ethize kulabo bafo abasha kulo busuku okuzobasiza ohambweni ngokuba Nkosi sonke siyaludinga lolo sizo ngalesi sikhathi sibusise kanye kanye thethelela izono zethu futhi uma noma yini esiyenzile selokhu sibe phandle lapha okungakuthokozisi siyakhuleka ukuba kusethelele ngakho ngokuba siyaqonda namhlanje ukuthi asina nasiqiniseko sekusasa asazi ukuthi kusasa lilethani sifanele silungiselele namhlanje ukuhlangana nekusasa futhi baba uNkulunkulu yinya kuphela indlela esiyaziyo ukwenza lokhu lokho ngokuthi ukulungiselela ukubona ngokuba maduze siyaqonda ukuthi sonke sizokwenza futhi sizodingeka sihlangane nakho ngesinye isikhathi phakathi kokuthi ngokuthula njengomngani noma umntwana noma njengesitha makube kude Nkosi ukuthi sizoba noma yini enye into kodwa abantwana bakho uqobo abathandekayo yipha lezi zinto siyacela egameni likaJesu amen namhlanje ngisanquma ukhula usesekuseni ngempela kulokhu ukusa ngithole indawo ebhayibhelini cabange ukuthi kungaba yinto enhle ukuyifunda ngalesi sikhathi futhi kungahle kungabi ukufanela okuphulukundlelayo kodwa ngicabangele nje imizuzu embalwa nje ukuxoxa ngifuna ukufunda lokhu esahlukweni seshumi nesishiyagalombili sikaLuka ongcwele bonke ababhali abane bevangeli baloba ngakho isahluko seshumi nesishiyagalombili nevesi leshumi nesishiyagalombili umbuzo othile wayesembuze ethi mfundisi omuhle ngiyakwenzani ukuba ngidle ifo lokuphila okuphakade na kepha uJesu wathi kuye ungibizelani ngokuthi ngimuhle na kakho omuhle muye kuphela nguNkulunkulu uyayazi imiyalelo ukuthi ungaphingi ungabulali ungebi ungafakazi amanga yazisa uyihlo nonyoko kepha wathi konke lokhu ngikwenzile futhi ngikugcinile kwasebusheni bami manje uJesu ekuzwa lokhu wathi kuye usasilalelwe into inye thengisa ngakho konke onakho wabela abampofu uzakuba namagugu ezulwini uze ungilandele ngicabanga ukuthi igama uze ungilandele lese bekungaba yiseluleko esihle ukudlula zonke ebengingasinikeza ukuba bengixoxa nabantwanyana abayizinkulungwane eziyishumi noma ukuba nje bengixoxa ngalokho engikho kungumyalo nento enkulu kunazo zonke ngicabanga ukuthi eyake yanikwa noma ubani futhi kakhulukazi umuntu omusha ngilandele uzolandela umuntu othize manje uvele nje ungakukhumbula lokho uzolandela umuntu othize nendlela olandela ngayo umuntu qiniseke ukuthi ulandela bani lo muntu niyabo si uPaulo wake wathi ibani ngabalandeli bami njengoba ngingokaKristu ngamanye amazwi njengoba nje ngilandela uKristu landelani mina futhi manje kuleli jika lesi sigaba sokuphila lapho sonke sifika khona futhi izikhathi eziningi ngizwile ngimpopoloza intekenteke unontekenteke nezinto ngonyaka esiphila kuwo ngempela akusibo labo bantu bangabantu njengoba siyibo labo bantwanyana phandle lapha nalezi zimoto ezishuniwe zaba namandla nethibale lutekasa ekijima besha benyuka kwakho futhi beqhubeka ngendlela abayiyo bebhema osikilithi futhi bephuza utshwala namantombazane egqoke ngokungenasimilo nezinto lawo ngamantombazane nabafana njengoba siyibo niyabo bangumuntu bayathanda bayadla bayaphuza bayalala bayaphefumula bazofanele bafe bangabantu njengoba siyibo nje futhi nokho kade bekhwelwe ngumoya omubi abakwazi hayi ngenxa yabantu kodwa ngoba ngezinye izikhathi omunye umholi akade bemlandela babaholele emgwaqeni ongesiwo manje nina bafana namantombazane nazi kangcono kunalokho niyazi nifundiswe kangcono kunalokho nina bazali abangcono kuqeqeshwa okuphilayo kunokwenza into efana naleyo nazi kangcono kodwa bazi nyabo ngoba amabandla abaya kuwo angamabandla ayisimanje anobumanje futhi aphilela usuku nje athandwa kakhulu ngabantu futhi oheyo yini izimelo ziba isiqiniseko sobumsulwa kuwona yabo ngakho wona ini njengoba ngasho ngesinye isikhathi emdlalweni engibone ezansi lapha kungekudala weSodoma neGomora ukuthi lo owesifazane okhwelwe ububi wathi kulothi okubiza ngesimilo esibi ngikubiza ngesiqiniseko sobumsulwa uJesu wathi njengoba kwenzeka emihleni kaNowa kuyakuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu ngakho sibuyela kuleyo ndawo futhi ake sibuke lo mfo imizuzu embalwa esifunde ngaye akungabazeki ukuthi lo mntwanyana wazalwa ekhaya elihle njengoba nina abantwanyana ninjalo wakhuliswa ngabazali abahle isizathu kwakufakazisa ngenkathi uJesu emethulela imiyalelo kaNkulunkulu wathi ngiqinile lena kwasebusheni wawukhombisa ukuthi wayenjalo wayekade enjalo wayekade ekhuliswe kahle wayengasuye nje okhishwe wathi hlwithi futhi niyazi wayekade ekhuliswe ukuba akwazi ukufanele bantwanyana njengoba nonke ninjalo mhlawumbe ukula phansi kukamama nobabayi omesabayo uNkulunkulu ukumfundisa okufanele ngenkathi esengumntwanyana awulokho kuhle mhlawumbe njengengane encane unina wayenokulangazelela okuphakeme kwakhe eseyindoda enkulu ngolunye isuku uyise wayenemali efanele ukuthi wayengamfundisa esikoleni nokumnika imfundo ayengayithola wayezophuma nemfundo enhle futhi akwazi ukuba yinto ethize ezweni nangobuqotho balomama nobabayi befundisa lo mntwanyana ukuthi mhlambe afike esikhathini sakhe sokwethweswa iziqu njengoba ninjalo niyabo isikhathi lapho esephase wedlula esikoleni futhi waba nemfundo yakhe akungabazeki ukuthi mhlampe wayengukuziphenya nokujabula kwalokho kuphila kukamama nobabayi akungabazeki ngalezo zinsuku wayenamahasha amahle njengoba ninezimoto nobabayi olungileyo nomama njengoba nonke ninabo okuqaphelayo ukuthi unezingubo zokugqoka ezinhle nemoto futhi ningafuthi nje nikujabulele ukuphila into nje efana neninayo namhlanje nobaba nomama ne bekhuleka njalo njalo ukuthi indodana yabo yayingeze ukuba nje indoda ejwayelekile ukuthi yayizoba indoda edlulele bonke abazali bafuna lokho namuzwa yini uJesu ethathisela kulowo myalelo yazisa uyihlo nonyoko wayesemake na nyawo nalokho ukulangazelela kwanoma yimuphi umzali uwenza okuhle okudlula konke ngabantwana babo ukuthi bangakwazi babafundise babanike izinto mhlawumbe ababengakwazi ukuba bazithole yileyo ndlela engizwa ngayo ngabantwana bami ngicabanga ukuthi ngesinye isikhathi ekuyeni esikoleni manje ngicabanga ukuthi ngithumele uBecky noSarah noJoseph kulezi zikole eziphakeme nezinto lapho konke lokhu ukuqhubeka kukhona ngicabanga ukuthi ngizobathatha bese ngibuyela entabeni bese ngibakhulisa lapho njengoba amandiya ephila kodwa nakho okuyikho okukumntwanyana kuzophuma akunandaba ukuthi kukuphi kuzofanele kuzophuma uma kungububi phakathi lapho kuzophumela ekhempini yamandiya uma kungokuhle phakathi lapho kuzophumela kunoma iyiphi ikhempu niyabo kuyilokho okukumntwanyana ukwakheka komntwanyana okungaphakathi kuwe futhi lokho oyikho manje yilokho mhlawumbe oyikho zonke izinsuku zokuphila kwakho usendawaneni eguqukayo niyazi ukuthini amaphesenti angamashumi ayisishiyagalombili nesithupha abaphendukela kuJesu Kristu enzeka ngaphambi kweminyaka engamashumi amabili nanye obudala kuyakukhombisa izibalo siyakukhombisa amaphesenti angamashumi ayisishiyagalombili nesithupha eza kuKristu eza ngaphambi kokuba babe namashumi amabili nanye wena emva kokuba usudlule kulowo nyaka uba ngokumbeke kakhulu noma uhlale ezi ngeleni zakho kunokwenzeka impela bayafika amashumi ayisikhombisa amashumi ayisishiyagalombili iminyaka ubudala kodwa kuyimvela kancane kakhulu niyabo uzenza wena ngenkathi semusha ubeka ukulangazelela kwakho kulokho ofuna ukukwenza nalokho ozama ukukuzuza ngempumelelo empilweni ucabanga ngakho futhi njengoba ucabanga kusobala umqondo wakho wethulwa emqondweni wakho ngento ethize engaziwayo ebusa umqondo wakho bese kuthi-ke uma sekuba semqondweni wakho khona-ke uyakukhuluma ukuthi uzokwenza bese kuthi-ke ukulangazelela kwakho kukuqhubele kukho ngakho umama nobaba bebhekele insizwa nabo ukulangazelela kwayo ukuba ibe nkulu imali eyenele ukuqhuba bese kuthi-ke akungabazeki bakhuleka ukuthi lo mfana osemncane uyolithola lelo thuba niyabo babenze konke ababengakwenza yena mhlawumbe enamahashi amahle futhi mhlawumbe wayethandeka kakhulu phakathi kwabesifazane futhi okwakuya kowesilisa kwakuyoba ngowesifazane ngapha nangapha niyabo ngoba sixoxa ngempilo yomuntu imiphefumulo bobabili abesilisa nabesifazane bese kuthi-ke emva kwalo lonke leli thuba umfana ayenalo niyabo uba ngophila ntofontofo ngenqwaba yemali sikubiza kanjalo endaweni lapho wayengadingeki ukuba akhathazeke ngokuningi kakhulu abazali bakhe babenemali wayekakhulu uba ngumbusi ibhayibheli libhekisela kukho lapha njengosemncane umbusi osemncane oyisicebi futhi sibona esemncane mhlawumbe eseyibhungu esanda kuphuma nje esikoleni esanda kuphuma nje ekwethwisweni iziqu mhlawumbe amaviki ambalwa ngaphambili noma into ethize uba ungumbusi futhi wayenakho konke lokho izinhliziyo ezazingakufisa nomfana wayengesiyo intekenteke yesimanje ungumntwanyana okahle ngiyakholwa ngenkathi uLuka eloba ngakho noma uMarku ngikholwa ukuthi kwakunguye uJesu wambuka futhi wabubula ngoba wayemthanda nabo kunokuthize ngomntwanyana kwakunobuntu obuhle obabuhukwe nalo mntwanyana uvela phi na emndenini omuhle owawumfundise imiyalelo kaNkulunkulu futhi wabona ukuthi wayigcina futhi wakwenza kwasebusheni bakhe umfana wayenokulangazelela wayefuna ukuphila okuphakade wathi mfundisi omuhle ngingenzani ukuba ngidle ifo lokuphila okuphakade na niyabo kukho konke onakho ezweni nokho umphefumulo phakathi kuwe uyakutshela ukuthi kukhona into oyidingayo ongenayo ngumcebo nje noma akudingeki ukuba njalo kube umcebo kungaba ukuthandwa ngabantu intombazane ethize encane enhle inobuhle bayo engacabanga ngabo mhlawumbe ithandwa kakhulu ngabantu esikoleni mhlawumbe umfana angathatha noma iyiphi intombazane ayifunayo uzizwa ukuthi uthe ukuphepha lokho akusikho ukuphepha lokho kuyofiphala njengembali nje endle niyabo kuyohamba akuyikuba isikhathi eside ukuphenduka okumbalwa nje kwelanga lokho sekuhambile khona-ke nomphefumulo ozofanele uphile phakade nalo mfanyana osemncane kufanele ukuthi wayenobuntu obuhle ngoba wazejula enkosini uJesu azi ukuthi wakhothama ngamadolo akhe wathi mfundisi omuhle ngingenzani ukuba ngibe nokuphila okuphakade na wathi ngibizelani ngokuthi ngimuhle wathi ubewazi ukuthi munya kuphela omuhle nalowo nguNkulunkulu na niyabo iyayizwakalisa ini insizwa kulokhu na ukuthi wayenguNkulunkulu niyabo kodwa uyayazi imiyalelo igcine yathi ngakho yathi yiphi imiyalelo umfundisi na wathi imiyalelo yokuthi uyazisa uyihlo nonyoko kanjalo njalo yathi lokhu ngikwenzile kwasebusheni bami niyabo ngikwenzile lokhu wathi sasilalelwe into engihamba uthengise ngonakho bese wabela abampofu bese ungilandela ithiko elinjepho lowo kwakungaba uPetru uJames noma Johane omunye wabo niyabo umntwanyana wayekade ekuqeshiwe futhi wakhuliswa kahle futhi kade ethulwe kuKristu ukuba amsebenzise nakho konke okunokwenzeka ayinakho kuye ukuba akusebenzise mhlawumbe efundisiwe semncane ecebile nokuthonya lapho ayengethula khona ivangeli futhi nokho walala into ebudedengu kanje pho eyayingeyalowo mfana osemncane niyabo ngilandele manje niyabo wayefanele alandele umuntu othize manje wayephathi kokuthi alandele ukuthonya kwabantu ayezimatanise nabo ukuthonya kwenye intombi okunye ukuthonya kwegenge yabafana ayezimatanise nabo oza kwabo esikoleni noma alandele uJesu Kristu kukho konke ukulunga kwakhe nokho wayazi ukuthi wayengenakho ukuphila okuphakade bantwanyana yilokho enifanele nicabange ngakho niyabo manje bukani umfana kulo busuku ukuthi wayengaba yini nokuthi uyini ayikho ayikho kulo busuku undawondawo wayeyindoda undawondawo ulinde ukwahlulelwa ulinde ukubhekana nokwahlulelwa ngalolo suku ukwala ithuba elifanayo livezwe kini bantwanyana cishe impela phansi kwesimo esifanayo abantwanyana abakahle ubuntu bukahle obaba abakahle nomama beninabo anidingeki ngisho ukuba nisebenze ngaphandle uma nifuna niyabo kodwa kunenye into ehamba nalokho kunento ehamba nalokho leluzi kulobusuku alifineze liselokhu liyinselelo kuyo yonke insizwa kuyo yonke intombi ngilandele niyabo amaza wafi noma nini uma ukhuluma noma yini kumbula nje noma ngabe kusemotweni yakho emfihlweni noma ngabe kusepotwiti noma ngabe kuphansi ekhoneni lomgwaqo nesoka lakho noma intombi yakho noma ngabe kukuphi akufineze kuzophila kuze kube phakade ngenkathi ngibone leyo ntombazane engingobunye ubusuku embonweni intombazane enhle sencane umdlali wasehollywood futhi ngimbonefa efinyelela ezama ukuthola usizo wafa ngokuhlaselwa inhliziyo unkosazana Monroe nalokho-ke sekuyiminyaka emibili edlule futhi ngimbonile efa futhi izinsuku ezimbili kamumva wafa khona-ke ngobunye ubusuku ngalizwa iphimbo leyo ntombazane kanjani abantwanyana kade bengitshela babayi behlela kuleyo river of no return ngaso sonke isikhathi bathi banomdlalo onjengalowo odlalayo kulo busuku bangitshela ukuthi ngobusuku obuthize uzodlala iveki noma amabili ngaphambi kwesikhathi ngacabanga awu ngifuna ukukubona lokho ngoba kade ngisezansi kulowo mvula kabili noma kathathu cishe kahlanu ngiyacabanga awu ngangifuna ukukubona nonkosazana Marilyn Monroe wakudlala lokho awu leyo kwakuyintombazane engayibona embonweni futhi wayelapho esithombeni nezenzo sona impela isenzo asenza kwi-The River of No Return ngenkathi ethatha leso sithombe mhlampe iminyaka eyishumi nanhlanu eyedlula kwakuyisithombe esidala mhlawumbe iminyaka engamashumi amabili eyadlula
And she's been dead 2 years, and there she is again alive.
Futhi sekuyiminyaka emibili afa, futhi nangu futhi ephila, wonke umnyakazo nalo lonke izwi, nabo kusalokhu kubanjwe kanjalo etheyiphini enobuzibuthe sekuze kuyaphila futhi. Akusikho lokho kuphela kodwa yonke into esiyishoyo iyaphila lonke izwi silikhulumayo ngeke lafa okungena endlini ngamazwi manje izimo zabantu thelevishini iyakucoshwa ungakhuluma khona lapha futhi bakuzwa umhlaba jikelele ngalowo mzuzwana ofanayo ngisho ngaphambi kokuba ukwazi ukukuzwa kulendlu kuya emhlabeni jikelele ngokukagesi nesibuko sikankulunkulu esikhulu siyakucosha lokho nawo wonke umnyakazo naso sonke isenzo osenzayo uzofanele uhlangabezane nakho ekwahlulelweni niyabo ngakho mfo omncane kuyinto enhle ukuma ucabange ngalezi zinto uyabo ngoba uzohlangabezana nakho futhi uyabo ake silandele umkhondo walensizwa ithuba eyayinalo bese uzibeka wena endaweni yayo nentombazane ngokufanayo nje kube sengathi uBheki noMarilyn ngokufanayo nje njengokungathi nje ubumi endaweni yayo futhi ubungalizwa lelo phimbo elisaphila lisaphila lisanyakaza isayense ithi eminyakeni engamashumi amabili kusukela manje bayocosha iphimbo lakhe langempela alikhuluma iminyaka eyizinkulungwane ezimbili ezedlule lisaphila njengembokotshana igqombiza olwandlekazi igagasi alinqamuki neze liya ogwini izinkulungwane zamamayela bese libuyela emuva uma iphimbo leke lakhulunywa labasemoyeni kanjalo alifi neze awukho lutho ongalusho ekwahlulelweni likhona lapho kuyoba nephimbo likajesu kristu eyalaleyo nsizwa ngilandele futhi yona iflathela esibukweni ngokudabuka ngoba yayinengcebo enkulu nabo singahle singabi ngisho akusikho ukuthi njalo kuzofanele kube imali kungaba ngezinye izinto nabo noma yini esiyithanda kakhulu kunoma senza kulolu bizo nabo kuphenduka kufane nemali kithi kuphenduka kube yinto esonayo manje asilandele kancanyana kwenzekani uma iflathela na ayililalelanga lelo phimbo likaKristu yahamba nabangani bayo okunguthi ninabantwanyana nonke ningabantwanyana abakahle futhi nibophezelekile ukuba nibe nabangani kodwa kaphela ukuthi hloboluni lomngani onalo uma loyo mngani elandela uKristu hamba nalowo mngani landela uKristu nawe kodwa uma kungenzi ungakwenzi ake siyibuke siyathola mhlambe yabagcina abangani bayo iba ngumbuso omkhulu yaye umbusi ngaleyo nkathi kamuva siyithola iphumelela kakhulu yazi yadingeka yakhe izinqulubane ezengeziwe ukuba ifake izinto zayo kuzo yayisithi ke kuyo inkobo emva kokuba isigugile neminako yempilo yobusha nezinto osekwedlule konke ekwenzile mhlawumbe kwakubungazo ngenkathi khehla noma iselikwazi njengami umngamo onyoko nobabayi sekulukhulu kuba kube khona noma yini abangacabanga ngayo abasakwazi abafuni ukuphuma futhi bakhithile phansi phezulu nemigwaqo niyazi njengoba abasha bengenze nezintombi izinsuku zokubonana nokuthi ubani ozoba ngunkosikazi wakho noma umyeni wakho noma niyabo abanakho lokho emqondweni wabo bona banabantwana ababakhathalele lokho kuzoba yini nonke kusasa uma bekhona kusasa niyabo futhi sibona umfo manje ke mhlawumbe akazange athole ngisho ukushadelwa futhi nokho wayengumbusi omkhulu futhi wahlala phezukwe futhi njengoba kunjalo eJerusalema namanje namhlanje badlela esikongweni sendlu ngalesi sikhathi sosuku uma sekuphola phandle kusihlwa kulesithole omunye umlingiswa esesithombeni naye umpofu nendoda ngokukhuliselwa ukuba yazise umakhelwane futhi wenze kwabanye njengokuba nabanye ukuba benze kuwe niyabo ngokwenqaba lelo bizo likaKristu egcineni kubuya sengathi umfana wayekhuliswe ekhaya elinjalo kodwa lokho kwakungasoze kwasuka kuye kodwa kwasuka futhi nakho kulele indoda esangweni egama linguLazaru enciba ukudla futhi ngokuyize wayedla imbuthuluka eyayishanela ingayi ngisho nakompofu kodwa ezinjeni futhi wayegcwele izilonda kodwa indoda yayiphucuke kakhulu emphakathini ngaleyo nkathi yayingasenamuzwa ibandikindiki ngoba yayenqabe leso sithembiso sokunikwa sikaKristu futhi mhlawumbe ngokunye ukuhlwa lesi sikhathi yenza uthosi wayo namawayini amahle nokwabesifazane okuthandekayo abafaka amagugu beyizungezile nezinto ezinjalo nakho konke izinhliziyo zayo ezazingakufisa futhi ithosa umpofu elele esangweni futhi ngaphambi kokuba ukusa kuse ngokuso kulandelayo yayisisesihogweni idazilukela ukuba lowo Lazaru eze abeke amanzi olimini lwayo ukushintsha kwenkundla futhi niyaqaphela ngenkathi ithi baba Abrahama manje yayisakhumbula ukuthi uAbrahama wayengubaba wabaJuda yathi baba Abrahama thumela lo Lazaru ompofu phansi lapha namanzi amancane eminweni yakhe ukuba awabeke ezindebeni zami lamalangabi ayahlupha yasho uAbrahama wayesethi kungukuthi ngeke ngakwenza lokho ngamazi amaningi kakhulu nangaphandle kwakho konke lokhu uyabo wawunethuba lakho empilweni yayinalo nini na ngenkathi uJesu ethi ngilandele kodwa yakwala yahamba ngendlela eyayingenza ngayo imali futhi lokho kulungile akukho okungalungile ngokwenza imali kodwa landela uJesu sakwenza niyabo futhi yayihambe ngenye indlela nesixuku uthi uthola ukuthi yathi no-Abrahama wathi nangaphandle kwakho konke lokhu kunomsele owakhiwe phakathi kwakho naye ukuthi akukho muntu osewake wawela futhi akasoze abakhona labo abalapho bangeze lapha nalaba lapha bangeye lapho kwakhiwe akukho muntu owelile noma oyowela ilaleleni-ke isifuna ukuba ngumvangeli-ke ubize uJesu ayenike lona ukuba imlandele yayibe nokuba ngumzuzi wemphefumulo njengensizwa kwabuyela kuyo futhi yakukhumbula ukuthi yayenabafowabo abahlanu futhi emumva emhlabeni futhi yayingafuni babe kuleyo ndawo yathi thumela uLazaro-ke emumva ukuba atshele abafowethu ukuba bangezi kule ndlela ngamanye amazwi bemukele ubizo ngilandele nabo kodwa wathi bona abayi kukwenza yathi yebo uma kungavuka oyedwa kwabafileyo njengolazaro futhi abuyele emumva futhi abatshele niyabo ukhombisa ukuthi emva kokuba sifa usalokhu unokuzwa yakhumbula u-abrahama wathi ndodana khumbula ezinsukwini zakho niyabo usakhumbula awulahlekelwa yinkumbulo yakho uyakhumbula nezinkumbulo leyo ndoda eyayingaba nazo futhi salokhu isendaweni efanayo yalikhumbula ithuba eyayinalo lokuzwa uJesu ethi ngilandele kodwa yalandela umuntu ongafanele isixuku esingafanele yangena esixukwini esingafanele futhi yaya endaweni engafanele iphethela ephakathini engafanele ishabalaliswe ngalolu suku kuNkulunkulu ukuze kube phakathi uJesu futhi washo izwi elikhulu elishaqisayo noma kuvuka umuntu kwabafileyo futhi abuyele emumva babengenakuvunyiswa isizathu banomthetho kaMose futhi uma bengayi kukuzwa lokho khona-ke abayikuzwa noma kuvuka umuntu kwabafileyo abayikuvunyiswa ngani ngabe umthetho wakhuluma into enjengaleyo na yebo yenza kwabanye njengoba ubungathanda benze kuwe futhi wayephile phansi komthetho kodwa wayekela ompofu afele esangweni yabo wayephile phansi kwemiyalelo kaNkulunkulu futhi nokho wehluleka ukubona lokho kuphila okuphakade okukhulu bantwanyana nina ngamunye nibukeka ninjengabami nina ngamunye nibukeka njengamadodana namadodakazi ami nje ngendlela eyodwa niyiwo niyabo ngokukhuluma ngokomoya kunjalo inkosi uNkulunkulu ibeke imiphefumulo yenu ekunakekeleni kwami ngoba niyeza ningilalele niyangikholwa yabo futhi komunye umuzwa wezwi ningamadodana namadodakazi ami kunjalo
keeping the commandments of God is a great thing.
Njalo khumbulani ukugcina imiyalelo kaNkulunkulu kuyinto enkulu. Ukukhuliswa ekhaya elihle kuyifa elivela kuNkulunkulu. Nokuba ngabantwanyana abakahle ninobuntu njengoba ninabo kuhle kuyamangalisa ukuba nemfundo kuyamangalisa ngisho nokuphila kulelizwe elikhululekile sinezinto eziningi ukuba sibe nokubonga ngazo. Kodwa kunento eyodwa ongayidli nje ifa kufanele uyemukele lokho ngokuphila okuphakade futhi uyokwenza lokho kuphela ngokulandela uJesu ngesihlakalo sokuzalwa ngokusha ningakuyeki lokho indaba encane ngesinye isikhathi engayizwa ngendoda yayimpofu futhi njalo yayifuna ukuthi ayifane nendaba encane eyinganekwane yayihlala njalo ingixaka nokho futhi ngolunye usuku yakha imbali nembali yayingumlingo nembali yayiphendula yayisithi ubumpofu yonke impilo yakho yathi manje cela okuthandayo futhi uzophiwa khona yathi leyo ntaba engaleya iyovuleka ngi futhi ngingahamba ngingene futhi ngithole igolide entabeni yathi uzodingeka ungiphathe noma ngabe uyaphi niyabo uzodingeka ungiphathe ngakho noma aphi lapho ngikhona khona-ke ungatshela okuthandayo ya entabeni nentaba yavuleka nje yayisingena amashalufu ayegcwele igolide namadayimane njengoba indaba eyinganekwane encane ihamba yabeka phansi imbali etafuleni noma edwaleni yasikhijima yadumela itshane liyiguga elikhulukazi yayisithi ngifanele ngihambe ngiyokhombisa lokhu kubangani bami futhi manje sengiyisicebi senginayo yonke into manje ngifanele ngikhombise lokhu futhi ngakho imbali yakhuluma kodwa yathi ukhohlwe into enkulu ngakho igijima iyabuya yase ithatha yathi awu mhlawumbe ngizothatha isinqamu segolide ngizothatha isinqamu sesiliva futhi ngakho yathi ngizosheshe ngiphume kuba ngitshele abantu ukuthi sengicebe kangakanani nokuthi yini konke enginakho yayisifika emnyango nembali yathi kodwa ukhohlwe into enkulu ngakho igijima ibuyela emuva futhi yathi phakathi lapha sithola zonke izinhlobo zezimpahla zokwakha ngakho yacosha itshe yathi ngizohamba ngithathe leli tshe bese ngikhombisa abantu ukuthi hlobo luni lwetshe lentaba eyakhiwe ngalo ngakho ngingayithola indlela yami yokubuyela kulo nyabo yaseqala ukuphuma ngomnyango nembali yathi okwe isikhathi sayo sogcina ukhohlwe into enkulu yathi thula nyabo yayingafuni ukuba ibe isakuzo ukhohlwe into enkulu yayisigijima iphuma emnyango futhi ngenkathi yenza umnyango wavaleka emva kwayo nembali ingaphakathi into enkulu kwakuyimbali nyabo into enkulu kwakuyimbali eminyakeni eyadlula njengomntwanyana njengoba nonke nibo lapha ipulazi lezinkomo ngaphezulu lapha ngaphezulu kwe-Phoenix ngangifunda isiqephu ngokuhlwaya iphepha ngomhlwayi manje-ke kwakungekho migwaqo konke lapha ngaleyo nkathi izindledlana nje zesihlabathi basenza inqwaba yokuhlwaya phakathi lapha niyazi kodwa lo mhlwayi wayengenile futhi wayethole inqwaba yemali futhi wazithela enqwabeni yegolide futhi esendleni yakhe engena wahlala endlwaneni yezingodo ayeyitholile futhi wayehamba nenja futhi inja yayiboshelwe ngaphandle futhi ngalowo busuku kwakukade kukhona umgulukudu umlandela ukuba uthole ligolide wayelicoshe ezimayini ezindala zaseSpain futhi wayengena nalo nenja yaqala ukukhonkotha nendoda yayingafuni ukuhlutshwa ileyo nja yathi thula yathi kusasa ngizolithatha ngilifake leli edolobheni futhi ubuqotho bendaba babuyilokhu futhi ngizoliqala futhi ngizoba isitshebi futhi ngizothenga izimoto ezinkulu futhi ngizoba nazo zonke izinhlobo zabesifazane maphatha amakhulu futhi ngizoba isitshebi ngoba sengivele ngizithele kwengikufunayo nginegolide lapha eliningi lalo futhi yathi ngizofuthi ngenkathi isazama ukuyolala inja yayilokhu ikhonkotha ngoba inja yayimbonile umgulukudu enyuka ethe nyelele enyuka elindele umhlwayi ukuba ayolala wavuka futhi wayesedazuluka enjeni futhi wathi thula nenja bandla yansininisa futhi yazama ukuxwayisa umniniyo ukuthi ingozi yayiqamekela iqamekela futhi ngenkathi isikhathi esilandelayo ngenkathi inja iqala ukukhonkotha umhlwayi wayenesibhamu indebe wayengafuni ukuhlushwa ngakho wavele wavuka nje wayeseyidubula inja nomhlwayi wabulawa ngalobo busuku umgulukudu onke amaphupho akhe afekethisiwe awamsizanga ngani na wathulisa iphimbo elalimxwayisa akukho umuntu ongazama ukwenza noma yini nina bantwanyana beningeke neze nakwazi ukwenza noma yini engalungile emva kokuba nikhuliswe ngendlela eniyiyo ngaphandle uma beningezwe into ethize initshela ukuba ningakwenzi manje ningalokuthi nithulise lelo phimbo elinixwayisayo futhi khumbulani njalo yemukelani lelo phimbo elathi ngilandele futhi njalo niyophumelela ngikholwa ukuthi niyophumelela nginethemba kini kodwa njalo nje khumbulani ukuthi uJesu lelo phimbo liyaphila emhlabeni kulobu busuku kuyafana nje njengoba lonke iphimbo nalo lonke izwi esilikhulumile lisaphila uma lelo phimbo liphuma kulelo gagasi lomoya osesibhakabhakeni lomoya niyabo sinesidlulisa msindo lapha esilikhiphayo uyisedlulisa umsindo elisikhiphayo manje uthatha isiteshi ukulixosha futhi uJesu wayeyisedlulisa umsindo sezwi likaNkulunkulu ngokuba waye ngobuthathu bunye bukaNkulunkulu ebonakaliswe kumuntu oyedwa wayenguNkulunkulu ophelele nomuntu ophelele nobuthathu bukaNkulunkulu ubuthathu bezingxenye zikaNkulunkulu ezingehlukaniseki njengokuba nguyise indodana nomongcwele wayemelwe kulowo muntu oyedwa uJesu Kristu ngakho lapho wayeyizwi futhi wayesedlulisa umsindo esathi ozwa amazwi ami futhi akholwe ngongithumileyo unokuphila okuphakade yabo ngibinisile ngithi kini ozwa amazwi ami futhi akholwe ngongithumileyo unokuphila okuphakade manje lelo zwi liphumile kuyisedlulisa umsindo wathi ngolunye usuku ngibinisile ngithi kini uma uthi kulentaba nqukuleka futhi ungangabazi enhliziyweni yakho kodwa ukukholwa ukuthi okushilo kuzofezeka ungaba nakho okushilo manje uma nje ungaba isiteshi sokucosha lokho ngokunye ukulawula okungaphakathi kuwe ngokukholwa kuzokudluzela ngqo esiyingeni sikaNkulunkulu ekuzalweni okusho futhi uzalwe ngokusho khona-ke uyohlala njalo usekuxhumaneni ukuzwa lelo phimbo eliyohlala njalo likuxwayisa uma ingozi ingakhona uma izinto zingalungile zihamba kabi liyohlala njalo liyisexwayiso kuwe bese kuthi-ke esikhundleni sokuba ngolunye usuku ube njengalowo mfana osemncane oyisicebi esikhuluma ngaye ube yindoda njengompostoli uPetru uPawulu noma umuntu othize owazuzela uJesu Kristu imphefumulo yenzani lokho bantwanyana singakhuleka na Nkosi Jesu abasha besilisa nabesifazane bakusasa uma likhona kusasa sifanele sibaqeqeshe Nkosi siyawuzwa lowo mthwalo ukubaqeqesha sengathi liyoba khona ekusasa uma lingekho khona-ke namuhla wosuku futhi manje-ke baba siyazi ukuthi awukho muntu omukelwa ebusweni bakho akukho nyama engakhazimula akukho mfundo nakuba lezi zinto zizinhle njengoba zingaba yizo akukho misebenzi emihle awukho sikhungo sezenkolo awukho sayensi ephathelene nokusebenza kwengqondo awukho lutho olungaqinisekisa uNkulunkulu kodwa umoya ongcwele uyithuluzi uNkulunkulu uqobo lwakhe esimweni sokuphila okuphakade ongeza kithi njengomuntu ngamunye futhi sinokubonga ngalokhu qiniso kuyezwakaliswa ngenkathi uPetru enza isivumo uJesu wathi kuye inyama negazi akwambululanga lokhu awuzange ukufunda ekholeji awuzange ukufunda esikoleni esithize kuyinto eqondene nomuntu into ethize umuntu ngamunye azofanele ayemukele wena wathi phezu kwayedwala ngiyakulakha ibandla lami namasango ayidesi awayikwazi ukulehlula sinokubonga ngalokho Nkosi lelo phimbo lisaphila kulo busuku futhi kusene izigxobo ezikhiphayo izigxobo zokulalela iziteshi ezimukelayo zokukholwa ezingalemukela sikhulekela ukuthi ngamunye walaba abantwana uzolemukela lelo Nkosi ezinhliziyweni zabo futhi kukhumbule lokho hhayi lokho abakwenzayo ukuba babe bahle kodwa ba uNkulunkulu akasehluleli ngesikwenzayo kodwa ngesikwemukelile sisindiswa ngokukholwa kwethu futhi hhayi emisebenzini yethu ngakho siyakhuleka baba wasezulwini ukuthi bazobamba umbono manje futhi babone futhi bezwe leso simemo esikhulu esiphakade sokuthi uze ungilandele kwangathi ngamunye wabo Nkosi angaphendukela eceleni asuke kuzo zonke izinto zezwe lokhu okufayo ukuphila okuphethayo njengoba belapha kulo busuku nezinwele zabo ezimhlushana elisagolide nabanye babo nezinwele zabo ezimnyama namehla ansundu namehla hlaza futhi behlezi kukho impela okuhle ukwedlula konke balokho abayoke babeyikho futhi njengoba umbhali omkhulu wathi khumbula umntwana wakho ngezinsuku zokusha bakho izinsuku zobubi zingakasondeli khona-ke awuyikubona gugu kuzo kanjani Nkosi Jesu watsho kuPetru usemusha wawusukuma futhi uye lapho owawufuna ukuya khona kodwa lapho sumdala omunye uyakuthwala uye lapho obungefune ukuya khona. Mabakhumbule usuku lumanje lisisikhathi siphe khona baba ngibabiza bonke ngumntanami uqobo lapha kulobusuku kuwo wonke umntwana ophakathi lapha ngiyezwa ukuthi ukubeke ezandleni zami ukuba qaphela ngibabiza bonke kusathane nasekufeni baye ekuphileni kuJesu Kristu amen. Busiswane bantwanyana kuhle ngempela ukusho amazwi ambalwa kini futhi ngizobuye ngibuye phili abantwanyana abahle ngiyanithokozela mfowethu Fred inkosi ibusise tate.